Ay, 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 ay.
Ocean daughter. Akuluma sizo.
That fire.
Aume choka, wewe aume choka. Aume choka, nakona kaume choka. Aume choka, wewe aume choka. Aume choka, aume choka, nakona kaume choka. Aume choka, kama uja choka. Afrika soundi
hey, mekuja nmeja watani beba engeja lewa waga vigweka kiuliza muda watakucheka agiza agiza leo tunakesha na kishoboka kuna kuropoka akidondoka watu tunamweka
aumechoka wewe
Semi akupari, sio ya madeni. Ukindari, tapanga foreni.
Semi akupari, sio ya madeni. Ukindari, tapanga foreni.
Nakishoboka, akidondoka,
watu tunamweka.
Aumechoka, wewe aumechoka. Aumechoka, nakuna kaumechoka.
Kama
ujachoka, aujachoka. Kama ujachoka, aujachoka.
Soundi, 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 soundi.
DJ ongeza soundi.
Expensive sound.